Yonke mihla bentumisa ngobiphupha bentukisa Kwintshaba ndinhlekisa bengaboni bayandiphushisa Umama ndimthembisa esisimo sizotshintsha Intanga sinikhuthaza manencinga siyanikhohlisa Ikati leleziko kuphela inyanga kukho tshintsho Isinxibo fezimfundo awungathini sicenge impilo Esikela sinxibo bambu yazazela babethipu Already tshayiganza nomisimo sasisibi Okay masayizandla ngobiqeqe isaphila Iplasma fast joint ngobimnandi iphumile Emsamo kwisimpepho icamagu livumile Inceku hlabelele ngqulethethe ifikile Andlala indaweni enye jikeleza kwebhekile Baciba nteke nteke kanti inqwaba sencamile Okay man bonke uthayla ngakwakonke ndingathini Umthithi uyalikhuthaza uyazifanela notamizi Zesto ndiklibali ngakwakonke usungadinwa Hlala estudio sibuke ekuseni sicenge ngaligwinya Angosaphathi dasi nolikhulboy engekancami Angosafaka umfutho ninsulweni olungekanaki Kodwa sikhali next ngoba vela sinamali Asinode studi besi xesha leza ningancami Asinode sropi bengi sendithilo ningancami Uninzi loba crazy lifuna ifisa lungarhabi Ekasiba nenzi crofa nikhuphukisa ngonganaki Ezamsi ndenzi inkosi ngokucacileyo ndiyingqali Okwami ndiyakulungisa ngokucacileyo andiyobhari Intshaba ziyadukisa ziyabona sinathansi Xilongo makhaliso ngoba vela ndinabani Idyokho bukhoboke sentanyeni andinaplani Nkhale ndibe nabenhla ndinginceda kubelibani Zihleke zicithitheke sasicima ningubani Ngiqeqa ngokwenene kwesisixhosa nezimbali Ziyohlala senichukela ngapho kokwa ndiyikwaphi Ziyohlala sizigwabhisa ngapho kokwa ndikwathi bani Midi yudeta qatha sibeke ibhithi cima isibani